Medidi asɔfo Stephen Edu tufu wɔn so ɛna mepirikyi mepirikyi wɔ so tufu wɔn so tufu Stephen Edu mepirikyi wɔn so mehyɛ mepirikyi adwuma ase wɔ tufu wɔn so November 2008 wɔ mmerɛ a me graduate fi school of Ateku school of manualism na asafo a meda no yɛ tufu wɔn so no wɔto asafo no 2006 with now members in 9 no what this was happening by Ateku Rural Evangelism number 2 is high school as a phone I'm not sure as a maybe your farm is a bear preacher and an impound war as a phone in an amway and chrome pet by a mere dumala and age my dainty this year I walk mpanimfoɔ a ɛyɛ adult 31 afei youth 7 ɛna children 15 na ɛwɔ asafo no mu sisia na ɛsiane dɛ na asafo no giving no yɛ ketewa bi nti na yɛto ho akyi adwuma na meyɛ a menye support biara ɛbɛsii sɛ 2016 menyaa akwanya wɔ Rescue Ghana Mission Rescue Ghana Mission ayɛ nhyira kɛse ama me ne m'abusua abɛsi ɛnnɛ sisi a meka se gyina saa akwan yi so meda Rescue Ghana ase bebree ne mpanimfoɔ a wɔda Rescue Ghana no ne nyinaa ame nhyira wɔn bebree wɔ adwuma pa a wɔreyɛ na wɔde boa asɛmpa trɛ adwuma no meda wɔn ase bebree meda ankorankoro nso a wɔde wɔn sika de boa asa adwuma ɛte saa wama yɛn nso yɛtumi ayɛ nhyira na yɛtumi ka nyankopɔn asɛm no bebree na afei nsafo ahodoɔ a wɔde wɔn sika ɛboa Rescue Ghana no bebree megyina saa akwan yɛn so meserɛ wɔn a wɔde wɔn sika boa no nyinaa ne sɛ ma ɔmpa aba to ara wɔmfa sika mboa na me nuanom a wɔn nso yɛ preacher te sɛ me no wɔwɔ ahokyerem wɔ nkuraase no nso akɔsi sɛ ɛbɛtumi aso wɔn so ma asɛmpa dwuma no akɔ so na menim yie sɛ wɔn berɛ ɛrenyɛ kwa wɔ awurade mu nyankopɔn nka wɔn ho no nhyira wɔn bebree da nyankopɔn ase amen.